yam de joy 8 heures akina mitaji sappo e joy kibaruji mod e fulfulde commune Omar Hamba jangata nani ko e kibaruji mede nonni lawal ko jangol buytude sembe golle compagnie sogeji leydi France tawadi to enda madama sobirde leydi Niger nembe wura Agadez dum weli dum sane gam Agadez no latino nokkure dum wadi huljidida ko hande dum warti wala fuko hojjidi der non di favori bi hado kidi je bi tede de dia ze pa de kambe travel di etaba du wori konanga alkamisare witine de ade to police ji du wori le wuro belle yara region tilaberi onana ko horejo police ji mo departement belle yara wiri yewtere be de pidino hande haltana na do du wori nokku to puccu tawa de gurda nibe region di wari jam hirti amon doddi bi hande subaka o wadi ko hokkobe habarbe leydi meden Niger e be leydi Yasin dum wari arda yaade to barkane organ dum wari sogeji leydi France tawadi e jodde der leydi meden Niger di sogeji du leader dubu judaji didi e sappo e tati gari der leydi meden Niger ko sogeji udidaji dayo e kebe joyo di leydi France tawaderbe doddi wiide di lata kirada gara wallude der durwi dole bidda bodda ku yerdo korodel Patrice Bora vi o holli du faware jodi di biliaruji sappo e jego cedebe sefa du wari kokopo yeso geji led France biter barkat o watti der lawol yaadu yeso far walitirde kulle jagirde hewjide bibbe leydi bedde di cher golle yerudi do commandant o wiri o hali e wiide ko du wode hado gollidol bagol lata hakkude babbe e sogeji leydi bedde di cher der durbi di golle bidda bodda ko do di favari jodi bi e koppeje sogeji leydi France bo badaba tawade sobirde leydi di cher sebbe golle bo buytake yeru do taba zor leydi France haliri der addidore wadade ilu jeeday lewru jie dubu judaji didi e sappo e jeeday dub do do bicci tidde do huude do ko hollata ko region Agadez o hulqidaki hande kadi yeru no butali ci weran ci waren wiri du wari kalo do ide komiti cigado do ide wartide potal e jodde jadde region bu sababa yewtide abako
je pense que c'est une bonne chose
mi do mila ko hune de ko wadani himbe region Agadez on funo idum holla du ko lady France watta hune mere mere lady France etunon dari ko sadoro maji kewa sanne dal cekantaraje den misali madama subirde lady Niger lady didu wadi aniya beedude sembe juddinol hakkilu fukkimo ton dal cekantaraje lady Mali dum du no holla ko himbe no bawi jonka yilade der subirde lady Niger der hakkilu fukkimo wala fudu ko huljini der région Agadez joni région Tilaberi e cekantaraje leydi Mali kan en ni kori
vera le Mali aussi ça concerne toujours le Sahel
ko watani kinije biyetede diaze pane ujunaji hembre e chapade jeddi kanje kinije tarabol ujunaji nay e fahade chomi taba didi dum wadi dima gideji boddi ko policeji dagi alkamisare bitido to edda badagal wura belle yara le region Tilaberi di gireji do wakati daga kenana wakati commissaire o hebudo habar umajo umaru isiaka o wadi horeje policeji mo departement belle yara dadi ko wi hasubi momedi dobajo
nous avons pu
min deki jungo do himbe dido gondube e kiniji bondi gasben de 50 o june herme e chapande jego e jena e kemi tati e sappo e jeddi tramadol kando kiniji ujunaji nayi e kemi jego e sappo e jeddi e chomi didi e fetchere taba bonka ko urta kiloji didi min gadana yilaki gada habaru di min kebi illa ko nebi dum wadi min tokki lawol gol jeddide fu min gada taykaki na ho kenga ko min deki jungo do majji
Mieni Allah hapo wango to enda ngonga saba nigo maide demo goto asawe jabido horebe ardibe duwari prefecture belle yara wati dade duwari yade rebobe durobe du dekido der departement Musa Saidu Agal secrétaire général prefecture dadi kovi Saidi Abdou Vidita.
remoo woni woni durowo ngam kamɓen jeyi bisaji ɗin to fitina fuu naato caka maɓɓe ngam wala fuu to laabi kiite ɗe joɗɗinaaka wuro fuu ko miti joɗɗinaama ɗi galana ley laamiɓe ɓen. Mo an ndemowo deni bisaji naati nder gesa ma hana an ta ƴanta hoore ma kiite deni a faami jom bisaji ɗin a hollan jowuro onno o hooƴa jama aare makko ɓe juuroo gesa kan ndeni a yonnan joomum noon jonno ɗaa ɗum ndenido hepporoke ɓe jottowo to commune on narral heɓaaka nden ko jonkay ɓe jottowo nder département on ɓe hano kofo
noonni.
Dow laawoli suurude gacce ko bonanaaji gese waddata fuɗɗa ndunngu nder commune Dogadouthi ɗum fedde remooɓe waɗii tinndinooje yahde to durooɓe e remooɓe nokkuure ngan ngol tinndinol du nafi sanne ngam nanngude jalaande hannde nde ɗum woni wolde fuu woni naa tawi hakkunde duroo e ndemo nder commune o no Issoufou Maysama dekotooɗo do fedde durooɓe o wiri Abdoul Aziz Dayouma.
Rafinaral fuu woni heɓaaka fuɗɗali ndunngu ngu min ngaɗi pooɗol hakkillo yahgo e himɓe mo solo heɓaaka min ngaɗino yilahi gon to min ngiidi e remooɓe e durooɓe ɓe accay nokkuuje ɗen ngam accango remooɓe nokkuuje maɓɓe ɗen no laabi seri a haaliri ɗoni min keɓay saɗarma fuu he durooɓe ɓen nonnon dow farɓanngeere remooɓe ɓen min pooɗi hakkilloji maɓɓe dow accugo nokkuuje ɗe remataake kan wawta waddi saɗarma caka maɓɓe fitinaaji gon ko hulati jonni ndunngu ngun fuɗɗi no wooɗiri saɗarma ngun fuu woni heɓaaka caka durooɓe he remooɓe nder leydi Dogonduthi.
Ɗuuɗaale gure tawaaɗe nder Magariya aawi ndunngu hikka ngu jipporake no wooɗiri ingu holli du tamude no hoorejo Sarus kawjiɗo filla demal nde département o wiiri Amadou Aba woni holli ko remooɓe go illujo no tawa e maytitaaki nani ko wi bandiiɓe.
Ndunngu hikka ngu jippilawake nder cakantaraaji amin ɗe ɓurde rawani nde ƴeewaama illa lewru mai ɗuuɗal gure amin fuu aawi seyni cakantaraaje leydi bannde ɗe aawaaka wakka mum ndunngu nguni no wooɗi igu woodi du tammude miɗen ngoodi hannden gure lasoyɗiɗi e joyi ɗe gese mum'en piyi Gombe ɗuuɗal koriiɗe ɗen ndu fuu gafeeje mum'en pusi no ɗon no puɗɗe Gombe hannden he joobu himɓe tawa min cireeke du ko watta deni gilƴi ko bonna gafeeje ɗen bangi na goɗɗum feereeji mum ko bonna geseeje sey min durwida ɗum huɗo du waɗi ko daaba
ñaam
nadi faamare jooni mbiyen duppaaki maane mbiyen jippaaki ndunngu nder leydi Niger ko région ji goɗɗi ndiyan toɓo no ñaama ɗum ɗum ɗo ñamey yerno secrétaire kawjiɗo filla gonɗe bononnaaji ko ndiyam waawi waddude ɗum haali illujo laabi fuu kanɗi kooƴaama fadde ndunngu ngu no fuɗɗa ide Haruna Diallo Mariama kenda yewtide e makko.
Arrondissement ji ɗi bononda ndiyam ɓuri memugo woni arrondissement mo jooɓo he nayaɓo he goaɓo wakkati fuɗɗorde ndunngu ngun minen kawra himɓe min ƴewtino laabi lobbi ko haani joɗɗine ngaɗa mum dow min gaɗa hano pooɗol hakkillo yahde e himɗulon dow talki ɗi hano Sarusi hawjiini e filla diyeele e kenu nonni e BN lillantamin dow fi etol minen paama nokkuuje to bononda on wawta memi min pooɗan hakkilloji maɓɓe he nokkuuje gondo to miijete bononda no waawa waɗugo
alerté les zones qui sont à risque.
Mbiyen ni no ɓenin ɓe ujunaaji jeɗɗo e keme ɗiɗo e jeetato kamɓen kanno wara to hawriide nde ko niɓɓe ujunaaji joyo e keme tato e sappo e joyo keɓi warde to hawriide dental leyɗe Afrika nde no Saydili Moktar Mohamed wiri hoorejo sigila hawriide iƴa Niger ko ɗum ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeenayi ɗum woɗi du o holli wiide ko ɗum woni alarbare wittiide nde e nder hawriide nde woni ko waɗino hawritiide ɗo nde ɗum woni hooreɓe gouvernement ji yeeso ministre hoorejo miri sirijo meɗe leydi meɗe Niger no ɗum heɓira to o haali du fawarde jooni o wi ko hawriide nde ɗum woni ano battuji capanɗe joyi e nayyi kamɓe woni ko waɗa ɗi kerra ko sigila yahde to hawriideji warori ɗi woni o holli du ko warde o wiide hano fawari joni ɓe hawrideji nogay e jeetati kamɓe woni ko sigiloyte ɗo yahde mbiye ko hawriide warore duɓujinaji ɗiɗi e lesso e joyi ɗi to Niger ɗum mbiye ha battuji jeetati woni ko sigila e ɗo hawriide biya diide lawol gollido hakkude leyɗe CDAO e leydi Peyiba ɗum waɗi jiidal waɗi jeeɗa e lewru jewi tiɗuɗu to edda Abuja leydi e Nigeria. Fidda Koroma ɗum waɗi deketoɗo do horejo fedde CDAO ɗo holli wiide ko fedde leyde Peyiba e fedde ɗen ɗum waɗi higiraku ɓagudo tawa caka ɓuye ko attataɓe yaadu yesso jonde jam heɓo nder leyɗe tawaɗe ley fedde CDAO ɗe. O halli e wiide ɗum fawere joni iɓe tawa e duru ditte ko attataɓe hakkillo fukkigo e jonde jam warti. O holli du fawade wiide ɗum waɗi ɓe golla dow filla ɗum waɗi ndenagu warta e ɓeyditidde sembe ko hisittaniɓe haɓoji caka duroɓe e rewoɓe e filla golleji hiryere. Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji ko
ñande fuu dow studio kalangu yewtere pindinol
yuude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capannay e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi.
Studio kalangu yaadu leydi Niger.
Jokkadi e garta e yewtere meɗe pindilo ɗum waɗi puccu ɗo tawa ley huude ko maade mbiyeɗo tawa nder fina tawa ɗum waɗi ɗiɓɓe région difa puccu du puccu neɗɗo ɗiɓɓe ƴeewata ko kokka darja yeruɗo Aboubacar Bala Moussa biteɗo Elhadji Kalla kawjiɗo fina tawa nder laaɓorde Baydé Sorowa wiri jaɓaɗi waɗi ko marol puccu bajji nder région o. Boktar Hammadou wakkati jahagal yewtidinɗo e makko.
Puccu illa fil ajal no tawa nder fina tawa himɓe manga puccu daraja neɗɗo etirte nden ko teddine hanne jamanu waddi ko ɗuɗa nder himɓe manga tawreteɓe pucci nani pantinol gol Aboubacar Mala Moussa innirteɗo Alhaji Kalla kawjiɗo laabi fina tawa nder laamorde Maina Sorwa waɗani e
nder cukaki amin nde min gi'i neɗɗo no waɗɗi puccu mum nde puccu gu no ñaaƴa min mbi'atana baɗɗiɗo puccu gun wonno gancana puccu gun togon to welanigu waɗi igu ñaaƴa amma miɗon mbi'e hana ñaaƴo puccu gun non amma baɗɗiɗo puccu gu kan wonno holla ñaaƴo mum. Miɗen pamdine du ko puccu no tawa nder kulle ɗe himɓe leydi manga ɓuri hiɗude ɓurde huunde fuu ngam iɓe mbi'amin nde gorko leydi manga ƴamama gaɗa dekum ɗume ɓuri hiɗude gorko o no jaaboto wi'a puccu mum kam ɓuri hiɗude nden ne kulle ɗe fuu saabi kono wi'e puccu no fina tawa leydi manga ngam puccu neɗɗo ɗe no haari no ñaaƴa no wooɗiri kanƴum hollata darja neɗɗo to neɗɗo yawti fuu yimɓe mbi'an ko neɗɗo o wuro mum no woodi harande neɗɗo o du no heƴƴori hoore mum ngam nde heƴƴoray puccu mum ngu fayirta ni faa wela himɓe pucci kandu himɓe nawtorto nder jahaale mu'en na batuji na julɗe nde batu na julɗe no waɗe neɗɗo fuu siriyoto no feɗa puccu mum ngam hollude hoore
mum.
Hanne neɗɗo de yiileke nder leydi difa ɗuuɗa tawreteɓe pucci ko saabi
goga non hannden looreji himɓe ɓuri nawtorade kanƴi du himɓe kollirta keƴoran mu'en nden no ɓi laamiɗo fuu no tawrete puccu ngam laamiɗo on e hoore mum tilsinta ɓi laamu o mara puccu ngam nde neɗɗo wala puccu aɗataake no
guɗɗo
aɗa tawra puccu wuro maɗa hanne
wallayi mi walake amma miɗo woodi looreji.
Ɗowo to kibaruji meɗe fulfilde tili e jettan Ali Yalli Ummu Umaru e Aissa walluɓe koɗi pirti e fulfulde joni wala fuu ko mami wiya kettinoɗo ko Gungu Mama dantani waddata on e ɗemgal hawsankore yamde joyyi emi tan capanɗe tati kirte to jam hirte